Murumva radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com no kuzindi mbuga zacu Facebook, X na Instagram, adresse ni VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankosi ndabasuhuza mwese abatwumvaho muherereye hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri isaha. Turagaruka ku ndwara ya malaria ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tutesejwe rya Amerika ngiye kuba ikaze mwese mu kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima. Murabimenyereye kuri buri munsi wa gatatu w'icyumweru. Muze rero abo turi kumwe muri uyu mwanya turabakiriye dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Nta kurangara rero, umubu utera malaria urakomeza kutwinjirana. Uyu mwanya tubaha amahirwe yo kuganira n'impuguke mugasobanuza mugatanga ibitekerezo. Turarebe uko malaria yifashe mu Rwanda, ibirimo gukorwa mu kurwanya iyi ndwara, tunarebe umusanzu wacu bwacu mu gufasha abaganga kubungabunga ubuzima bwacu ndetse no kutuvura igihe twarwaye. Iyi ndwara rero si ubwa mbere tuyiganiriyeho, ariko kandi ndakeka ko atari nabwo bwa nyuma, kuko iranga igahangayikisha abantu kandi umubare munini w'abantu bakagenda barushaho kurwara. Imibare ya OMS yerekana ko mu mpera z'umwaka wa 2022 ku isi hari abantu babarirwa muri miliyoni 249 barwaye malaria. Iyi ndwara rero yahitanye abantu 608 mu bihugu 85. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko Afurika hari ifite umutwaro uremereye mu bijyanye n'indwara ya malaria. Muri uwo mwaka wa 2022, umugabane wa Afurika wariho 94% by'abarwayi ba malaria, ni ukuvuga miliyoni 236 na 95% by'impfu zaturutse kuri iyi ndwara. Aha ni ukuvuga 580,000. Abana batarageza ku myaka 5 babarirwa hafi muri 80% by'abantu bose bishwe na malaria. Twakire noneho umutumirwa wacu Dr. Aimable Mbituyu Muremyi, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze, muraho neza.
Muraho. Ngushimiye uyu mwanya uhaye radio ijwi rya Amerika kuba witabiriye ubutumire. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bari bagukumbuye. Noneho wongere udusobanurire iby'indwara ya malaria. Ndagushimiye cyane.
Ya, murakoze cyane kuzumira.
Yego. Indwara ya malaria rero yafatiwe ingamba ariko ikanga ikazahaza abantu. Mbere y'uko twinjira mu ngamba zafashwe zikoreshwa mu kurwanya iyi ndwara, nagira ngo ngusabe nanone usobanure gato indwara ya malaria iterwa n'iki.
Ya, murakoze cyane. Indwara ya malaria ni indwara iterwa n'agakoko gato kitwa Plasmodium. Nagakoko rero kakwirakwizwa n'umubu. Umubu w'ingore witwa Anopheles. Ukagakwirakwiza ukavana mu muntu umwe ukajyana mu wundi. Hanyuma uwo kagakoko kagezemo agatangira kugaragaza bimenyetso bya malaria bishobora gutandukana bitewe n'umuntu ku giti cye cyangwa se none bitewe n'igihe iyo ndwara imaranye.
Nagira ngo rero noneho tukomeze tuyivugaho, iyi ndwara ni indwara imaze igihe, ntabwo ari indwara nshya. Amahanga ndetse u Rwanda n'u Burundi bafashe ingamba kugira ngo bayirwanye, ariko iracyaboneka. Nagira ngo tutagiye kure turebe nka zimwe mu ngamba zafashwe mu Rwanda mu kurwanya iyi ndwara, mutubwire muri make yaturaza kugenda tuzivugaho, tuvuga kuri buri ngamba igihe kiracyahari.
Ya murakoze cyane. Nk'uko mubivuze, hari ingamba zitandukanye zikoreshwa n'ibihugu byinshi n'u Rwanda rurimo. Ingamba zo kurwanya malaria ziba zishingiye ahanini n'ubundi kuri bwa buryo navuze, bwa wa mubu uyikwirakwiza, kuko icya mbere ni ukuyirinda. Umuntu rero ayirinda neza akoresha uburyo butuma atarumwa n'umubu ufite ka gakoko. Ibyirumba rero bikorwa mu buryo bwo gukoresha inzitiramibu ukayiraramo, kuko iyo mibu ikunze kurumana cyane cyane nijoro umuntu aryamye. Iyo ni ingamba ikomeye ikoreshwa ahantu henshi ku isi, cyane cyane ku bihugu bya Afurika. Ingamba yakawe nayo ishobora gutuma umuntu atarumwa n'imibu ni ugutera imiti yica imibu bita insecticide imbere mu nzu. Iyo miti ikaba yakwicara imibu ije mu nzu kuruma abantu, nibyo bikaba byatuma batarwara malaria. Ubundi bwirinzi tubona rero, hari abakoresha imiti yo kwisiga bituma imibu n'ubundi yari igiye kukwegera ihunga, bivuga ko n'ubundi utarumwa n'imibu. Izi ni ingamba navuga ko ari za rusange: gukora isuku aho umuntu atuye, kuvana ibidendezi by'amazi, gufunga amadirishya bukigoroba. Ibyo ni bituma tuvanaho ubwororokero bw'imibu cyane cyane aho duturiye, ariko bikanatuma imibu koko itabona ahantu yihisha, cyane cyane iyo dufite ibihuru bizengurutse aho abantu batuye. Ubwo ni uburyo bw'ibanze dukoresha mu kwirinda malaria. Hari abakoresha inkingo zitangiye vuba, ntabwo ziragira mu bihugu byinshi n'u Rwanda rurimo, ariko naho baha abadamu batwite imiti ituma batarwara malaria, igakoreshwa mbese nk'uburyo bw'ubwirinzi kuruta uko byaba ari uburyo bwo kubavura. Ingamba rero yindi ijyanye none no kutabara abagize ibyago byo kutirinda neza bakarwara malaria, ubwo ni abayirwaye. Ni ingamba rero yo kuvura abantu hakiri kare, ariko babanje gupimwa basanga bafite amaraso arimo twa dukoko twitwa plasmodium, bagahabwa imiti ituma bakira indwara ya malaria. Imiti rero nayo irimo amoko menshi na zitakwinjiramo ubu ngubu, ariko ni izo ngamba navuga z'ingenzi.
Yego, ingamba zarafashwe muzitubwiyeho, kandi ni ingamba nziza. Ese mubona zikurikizwa, cyangwa hari aho mubona hakwiye gushyirwa ingufu kugira ngo zibashe kubahirizwa cyangwa gushyirwa mu bikorwa?
Murakoze cyane. Ingamba ziriho ziranakurikizwa, nubwo zifite nyine imbogamizi zitandukanye. Hari aho wenda usanga arimo kudohoka, cyane cyane nko kuryama mu nzitiramibu buri joro, aho usanga wenda umuntu ashobora kuba afite inzitiramibu ariko atibagirwa kuyikoresha. Hari ushobora kwirambika mu buriri ananiwe agahita asinzira adashyizeho inzitiramibu nubwo yari ayifite. Hari n'ushobora kubona amaze igihe kirekire nta mubu abona mu nzu, cyangwa atarwara malaria agatangira kwibaza impamvu akeneye gukoresha inzitiramibu buri joro. Abo turabona cyangwa se abazikoresha mu buryo bundi bubyara inyungu, abazikoresha mu burobyi bw'amafi, abazikoresha mu kurinda imyaka yabo ngo itaribwa n'udusimba. Ibyo byo tubona ko bikunze kuba cyane cyane ahantu malaria itangiye kugabanuka, bagatangira kuba bazikoresha ibindi zitagenewe. Ariko ingamba iyo zihari zatanzwe neza, hagakorwa ubukangurambaga, tubona ko zikora kandi zigatanga umusaruro.
None ubu inama mwaha abadukurikiye muri uyu mwanya mu bijyanye n'izo ngamba nyine ni iki mwabasaba kubafasha kugira ngo izo ngamba zibashe gutanga umusaruro?
Ya murakoze cyane. Ingamba zo ku malaria bisaba uruhare rwa buri wese, cyane cyane ariko bihereye ku muturage ku giti cye. Hari usanga kenshi biharirwa Minisiteri y'Ubuzima, ariko kurwanya malaria ubundi bikegwera kuri njye bigahera kuri wowe, kuko mu ugenda uruma umuntu ku giti cye, ntabwo ugenda ugamije ikigo cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima, ahubwo buri wese akwiye kugira uruhare rwe. Ubwo rero bigenda bitandukana bitewe n'aho umuntu aherereye. Hari abo duha inama zo gufungura amazu yabo ngo dutere umuti, ngo ndavuga mu Rwanda, kuko uturere tumwe na tumwe hari uduterwa umuti imbere mu nzu, hari uturere tugenerwa inzitiramibu. Aho rero dutanga ubutumwa bugenewe umuturage ariko bitewe n'ingamba Minisiteri y'Ubuzima iba yarahateganirije. Nko kwivuza hakiri kare, abo hari ingamba yihariye, aho mu Rwanda abajyanama b'ubuzima bafite ubushobozi bwo gupima ndetse bakanavura malaria hakiri kare. Ubwo rero dukangura cyane cyane abaturage, umuntu wese ufite ibimenyetso bya malaria ko yihutira kugira ku mujyanama w'ubuzima kugira ngo amupime, hanyuma nasanga arwaye amuvure hakiri kare. Ni ubutumwa rero bw'ingenzi cyane tugeza ku baturage aho bari hose, kugira ngo turebe ko ingamba zihari zakomeza gutanga umusaruro.
Nk'uko wari ubivuze, ingamba zirafatwa, ariko kandi twese tugomba kubigiramo uruhare. Nk'uko bivuze uti, birahera kuri wowe, kuri njye n'abandi twese hamwe. Twendumva turiteguye nk'uko twiyemeje no kuganira muri kiganiro, kugira ngo turebe ko buri wese yabona amakuru ajyanye n'iyi ndwara, uburyo yayirinda, icyo buri wese yakora kugira ngo tuyihashye. Nagira ngo tujye ku murongo wa telefone, ariko amatelefone arimo aracika. Reka nongere tuganire, hanyuma tubwire gatoya ibijyanye na malaria uko ihagaze ubu ngubu mu gihugu, bimeze gute, ko hari amakuru twumva ko hari ibice bimwe bishobora kuba birimo malaria kurusha ibindi.
Murakoze cyane. Nibyo, muri iyi minsi cyane cyane mu ntangiriro z'umwaka turimo wa 2024, hagaragaye ko hariho ubwiyongere bwa malaria mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu, cyangwa se imirenge imwe n'imwe y'igihugu. Ibyo tukabirebera cyane ku bipimo twari dusanzwe dufite muri iyi myaka 6-7 ishize. Wenda mpereye muri 2016, twagize abarwayi benshi barwaye malaria hafi 5 million mu gihugu. Hanyuma abarwaye malaria y'igikatu bari hafi 18,000 mu gihugu hose. Hanyuma abahitanwe na malaria bageraga kuri 650. Hashyirwaho ingamba zihariye kuva muri uyu mwaka kugeza umwaka ushize 2023, aho twabonye ko umubare w'abarwara malaria mu gihugu hose twari twageze ku 600, yerekana ko hari habaye igabanuka hafi rya 88% ugereranije n'umwaka wa 2016. Hanyuma abarwara malaria y'igikatu bari bavuye kuri bya 18 bya 2016 bagera ku 200 hafi 2, yerekana n'ubundi ko hari hafi igabanuka rya 90%.
Muganga mbituye muremyi mu nyihanganire gatoya, mbe nkubaca mu ijambo, kugira ngo twakire abantu ku murongo wa telefone, igitekerezo turaza kugikomeza mu kanya. Twakire rero abakunzi b'ijwi rya Amerika mbere y'uko telefone zabo zicika. Nitanga Simo, bambwiye kuri ku murongo, uranyumva? Yego, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ndabumva neza, nyirabumva.
Yego,
ndakumva.
Simo, baze ikibazo cyawe.
Ndakumva, ndi ku murongo.
Simon, ubwo turakugarukaho mu kanya, ndumva utarimo kudusubiza ariko guma hafi. Richard Livingstone, uranyumva?
Ndabumva.
Yego, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nagomba mbaze wa mutumire wacu mbeho wahabuze iki kugira hashyirwamo uburyo kugira malaria ireke kwica abantu ama
ngo habuze iki
wahabuze iki kugira bashyiremo uburyo kugira baronde nkuru cyanjo nk'uko babikoze nko mu gihugu cya Kenya, mu gihugu cya Uganda. Nako turabona yuko baronde urucanjo malaria na Kenya, ndabona kitavugwa cyane kuko barafise urucanjo rwa malaria nabo mu Burundi no mu Rwanda. Waba habuze iki kugira bakoreshe ubwo buryo?
Ego goma hafi muganga gusubize Dr. Mambe.
Ego murakoze cyane, n'icyo gukiza cyane. Nibyo hari urukingo rumaze iminsi mike rubonetse rwemewe na n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima, ariko izo nkingo uburyo zitangwa bashingira ku nkingo zabashe kubona ko ziba zikiri nkeya, zigahabwa rero ibihugu bikeya. Hari byakorewe mu bushakashatsi bwa mbere bw'ibanze, ibyo byahise bikomerezaho, ariko hari ibindi bishyashya bigenda byongerwaho bitewe n'inkingo uko zigenda ziboneka. Akenshi rero bahera ku bihugu bifite malaria nyinshi cyane, cyane cyane aho abana bo munsi y'imyaka itanu bahitanwa na malaria ari benshi. Aho rero niho uburyo bwo guhitamo ibihugu bibanza kwibandwaho cyane mbere y'ibindi bashingira. Ntabwo rero zizagira mu bihugu byose, ariko hari gushyirwaho uburyo bukwiriye kugira ngo inkingo zongerwe ubwinshi bwazo, ariko n'ibihugu bibashe kuzibona ku buryo budahenze. Ibyo rero nibwira ko ari ibintu biri gushyirwamo imbaraga uburyo mu Rwanda nahavuga urundi n'ahandi dushobora kubona ibihugu byinshi bitangira kuzikoresha mu minsi ya vuba. U Rwanda rero ho by'umwihariko ntabwo rwabashe kujya kuri urwo rutonde rw'ibihugu bizihabwa kubera igabanuka rya malaria ryagiye riboneka. Ntangiye kuvugaho aho ubona abahitanwa na malaria bagabanutse cyane, bigatuma rero u Rwanda rutaba kimwe mu bihugu bya mbere biherwa bihabwa izo nkingo.
Reka dusubire ku murongo wa telefone. Bambwiye ko nitanga Simo ari hafi. Simo?
Yego ndahari.
Yego mu kanya byari byanze, ariko noneho ubu ufite umwanya.
Ziba zicikagurika, hari igihe ziba zanze abakonje. Hanyuma aho hana sorije avuga ngo babonye imibare wenda yagaragaza ko mu Rwanda uburwayi bwa malaria nabo bugenda busubira hasi, atubwire biri guturuka kuki? Ni ingamba zabaye nyinshi cyangwa n'abaturage babyumvise cyane kurusha mbere uko byari bisanzwe na mbere hose? Hanyuma anambwire kuri kiriya cy'inkingo za malaria, ese ntago bishobora kuzaba nka bya bindi by'inkingo za covid ibihugu bifite amafaranga cyangwa bifite uko bihagaze ku ikofi bikaba byazamura inkingo nyinshi kuruta ibikennye cyane cyane byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, urebye nko mu Burundi cyangwa n'ibihugu bindi bya EAC harimo ibifite amafaranga atari menshi ku buryo byabasha kwibona inkingo mu buryo bwihuse. Ago namunyeje z'uko byakongera bikaba nka kuri inkingo zo ziboneka zikiharirwa n'ibihugu bifite amikoro yo hejuru, cyangwa kubera ko wenda ho malaria iri kugira icyo hasi ntabwo byaba nk'uko byagenze kuri covid. Hanyuma hari wenda sinzi n'ahari niba bikorwa ibyo gutera imiti yica malaria, ibyo gutera gutanga inzitiramibu ku buntu mu bindi bihugu byo birahaba cyangwa ni sisiteme yo mu Rwanda gusa. Hanyuma ana tubwire ho wenda ku kintu cya nk'uburabona wenda ushaka kuburwaye nka nk'indwara yindi urugero nka covid twari tubizi ko yandura twari tuzi birandura twari tubizi hanyuma malariya wenda igihugu muturanye kidafite ingamba zo kurwanya malariya wowe nta ife yakugiraho wenda mu buryo buri negative ukaba wenda tubwi igihugu nimba kitarwanya malariya muturanye imibu ntabwo yagambukiranya nayo ngo iteze ibibazo mu kindi gihugu ese ntibisobanuro cyane rwose
urakoze cyane Dr. Emma
urakoze yabajije byinshi turamushimiye reka mpere wenda ku kinyuma nibyo koko imibu ibasha kuba yakwambukiranya imipaka kuko imibu iraguruka ishobora ko yava mu gihugu kimwe ikajya mu kindi kandi ishobora kwambukana utwo dukoko dutera malariya ikaba yatujyana mu kindi gihugu kimwe n'uko n'umuturage nawe ashobora kwambuka umupaka arwaye malariya akaba yajya mu kindi gihugu akirwaye bikaba byanatuma imibu yaho imurumye yakwanduza abaturage b'icyo gihugu hari ingamba rero ziri gushyirwaho mu buryo bwa East Africa kugira ngo harebwe uburyo ibihugu byajya bisangira amakuru ariko bikanashyiraho ingamba zihamye kugira ngo guhangana na malariya bikorwe ku rwego rw'igihugu ariko n'ibihugu byegeranye bisangiye imipaka bifatanye mu kurwanya malariya biba byiza cyane akenshi iyo ibihugu bisangiye umupaka bishyizeho ingamba zimeze kimwe cyangwa se zitavuguruzanya kandi zikaba zakorwa mu gihe kimwe nibwo bitanga umusaruro kurushaho ibyo bigashyirwamo imbaraga n'ibihugu byo muri East Africa ku buryo twibwira ko bizatanga umusaruro icyo yarabajije kijyanye rero n'ingingo za malariya nibyo koko ashobora kubabaho ikibazo cy'uburyo wenda zisaranganywa bizabonetse zihabwa ibihugu ziba zitaratangira kugurishwa niyo mpamvu twavuga ko bahereye ku bihugu bizahaye cyane kurusha ibindi ibyo rero ho nta busumbane bwabonekamo kuko bafite ibipimo bareberaho bafite abana barwara malariya benshi munsi y'imyaka itanu cyangwa se bahitanwa nayo ibyo bihabwa icyo nakwita wenda ko ari nka priorite cyangwa se babiheraho mbere y'ibindi byumvikane ko ibihugu bikize ntabwo mpamya ko byacuranwa n'ibihugu bikennye kuko usanga ibyo bihugu biteye imbere akenshi nta malariya ibayo yaragikomojeho ku buryo rero nibwira ko bitamera nk'uko ari inkingo za covid ikindi yarabajije kijyanye n'inzitiramibu gutera imiti ni ingamba zemewe n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima ku rwego rw'isi zikoreshwa mu bihugu byose bibona ko izo ngamba zikeneye cyangwa se zikwiriye gusa n'ubundi nk'uko wabivuze mu ntangiriro z'ikiganiro usanga hafi 95% bya malariya ku isi iboneka mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ibyinshi biri muri Afurika muri Aziya nawe usanga ibihugu byaho bikennye cyangwa se muri Amerika y'Amajyepfo ibihugu byaho bikennye usanga ari byo akenshi bigira malariya nyinshi usanga ari n'izo ngamba akenshi ariho zikunze gukoreshwa inzitiramibu zikoranye umuti gutera imiti mu nzu ya miti yica imibu usanga akenshi ariho zibanda mu gihe ibihugu biteye imbere byo hari igihe usanga bihangana n'imibu ariko atari kurwanya malariya cyane cyane usanga amazu yubatse mu buryo bwiza butemerera udukoko twose ndetse n'imibu irimo kwinjira mu nzu ariko bakabikora mu buryo bw'isuku bwa rusange uzasanga ibihugu by'i Burayi akenshi n'imiterere yaho y'ahantu hakonja cyane usanga amadirishya afunze inzugi zifunze mu buryo nta dukoko duturuka hanze ngo twinjire mu nzu ariko bakaba bafite n'uburyo batera imiti bakoresheje indege cyangwa ubundi buryo bagamije kwica imibu kugira ngo itabaruma kubabangamira gusa atari uko bari guhangana na malariya ubwo rero izo ngamba kenshi zibanda mu bihugu bikennye kuko nibyo n'ubundi usanga malariya ari nyinshi ariko n'ikindi gihugu kimeye kuba cyazikoresha mu buryo umwe cyangwa ubundi byaba ari kurwanya malariya cyangwa se kurwanya udusimba muri rusange hari ikindi yarakomojeho ngira ngo cyo kwibaza ese
imibare yagabanutse
mu gihugu abaturage bakoresha ingamba neza ese ingamba ziyongereye navuga ko ari byombi kuko kuva muri mwaka wa 2016 na 17 hashyizweho ingamba zikomatanije harimo gutera umuti wica imibu mu turere 12 Iburasirazuba n'Amajyepfo hanyuma no gutanga inzitiramibu zikoranye umuti ariko z'uburyo bushya zitari zisanzweho mbere. Izo rero zagaragaye ko zihangana n'imibu yari hari icyo gihe yari yamaze kugira ubudahangarwa buruta imbaraga z'imiti yakoreshwaga byatumaga marari zamuka cyane. Ubwo rero kuva icyo gihe aho ingamba zakoresherejwe abaturage bagakangurwa kuzitabira nibyo byatanze umusaruro bituma marari igabanuka kuri rwa rugero rwa hafi 90%. Ariko nyine dutangiye kubona ibimenyetso by'uko muri uyu mwaka imibare itangiye kunyura kuzamuka, tubona ko abaturage batangiye kuduhoka nanone ndetse n'ingamba hamwe na hamwe zikabaraho zitabasha kugera bitewe n'imiterere y'imibu dufite mu gihugu cyacu.
Ndumva ndibaza ko yasobanukiwe, sinzi niba kiri hafi. Simo, uracyari ku murongo?
Ku murongo.
Hari ikibazo wumva usigaranye mbere y'uko twakira undi?
Numvaga wenda nasa n'usoreza dekere na yambwire ko bijyanye wenda na sisiteme y'imiyoborere ku gihugu runaka. Nk'ubu uvuge wenda nk'ubu sisiteme y'u Rwanda higeze ubu yari yashyizemo imbaraga wenda kurusha mbere, ubu ngubu iramutse ihindutse ntago namunyigeze uko na sisiteme ihinduka bikarangira ibisubiye imibaraho yari ibisubiye hasi cyane, hakorwa iki kugira ngo sisiteme ihore iri permanent ku buryo itahinduka bitewe n'umuntu wenda ku runaka? Urugero nimba ministante ifite ministeri ubu ngubu akavaho hakajyaho undi ugasangazanya ingamba nshya ugasanga harimo iyigiye konona aho sisiteme yari igezeye yo kurwanya wenda malaria n'urugero cyangwa kurwanya indi ndwara. Kuri sisiteme nta kibazo nta mpungenge bagiraho.
Muganga,
ingamba zo guhangana n'indwara zose uretse na malaria n'izindi zose zishyirwaho mu buryo bw'ibitekerezo byavuye ku bantu batandukanye, ntago ziva ku muntu umwe ku giti cye ngo avuge ati ni ingamba tugiye gukoresha. Abari abarimo itsinda ry'impuguke aho bita ko ari nka expert bakora mu buryo bwo guhura bagakora ingamba na z'imyaka 5 bashingiye ku makuru mpuzamahanga, bashobora gutumiramo abatandukanye baturutse muri uwo muryango wa MS ndetse n'ibindi bihugu kugira ngo batange ibitekerezo. Izo ngamba rero ho ntabwo nahamye ko zahindurwa n'umuntu umwe wenda uvuye ku mwanya umwaka ajya ahundi, ahubwo icyo navuga cyane ukurikije imiterere y'ibihugu cyangwa se uburyo sisiteme y'ubuzima yubatse na sisiteme y'imiyoborere muri rusange, hari aho usanga nko mu Rwanda kuba inzego z'impanuka zikagira ku rwego rw'umudugudu usanga bifasha, nkuko nabwiye ko bajyana mu buzima babasha kupima bakanavura malaria, hari aho usanga mu bindi bihugu atari ko bimeze, umurwayi akenera kujya ku kigo nderabuzima cyangwa se kwivuza mu mavuriro yigenga. Iyo tugiye gutanga inzitiramibu zikoranye umuti dukoresha abajyana mu buzima bakaro n'ubundi bagenda bakabarura ingo n'uburyamo burimo bakanatanga inzitiramibu bakanatanga raporo kugira ngo tumenye koko ingamba zakoreshejwe uko bikwiriye. Gutera ya miti imbere mu nzu n'ubundi twifashisha abajyana mu buzima ariko n'inzego z'ibanze zikadufasha mu bukangurambaga ku buryo tubona n'ubundi ubwitabire buba buri hejuru. Hari naho dusanga nyine dukeneye gukorana n'izindi minisiteri atari y'ubuzima, hari nk'aho dusanga imiyororokera wenda aho bacukura amabuye y'agaciro, aho wenda dusanga bacukura imicanga cyangwa se bakora ububumbyi cyangwa se ubuhinzi bw'imiceri, aho tukorana n'izo minisiteri zihariye kugira ngo zidufashe urugamba ntirube urwa minisiteri y'ubuzima gusa. Aho rero mu bihugu wenda bitameze gutyo aho ushobora gusanga hazamo itandukaniro ku buryo sisitemu y'igihugu uko yubatse nabyo biri mu byunganira minisiteri y'ubuzima kugira ngo ingamba zishyizweho zitange umusaruro.
Ndibaza ko bisobanutse. Reka noneho twakire Louis itahi wacu, turi kumwe.
Yego.
Ikaze ku Ijwi ry'Amerika, urahagana he? Alo Louis? Louis, ndabona uri mu Burundi, uherereye hehe? Uh, uri turakumva turumva ko ukiri ku murongo ariko ntabwo urimo kuvuga. Rui itahe wacu. Ndumva tutarimo kumvikana, ashobora kuba ari cya kibazo cy'amatelefoni yabo, ngo turaza kugerageza kumugarura mu kanya. Muganga muvuze ibijyanye n'abajyanama b'ubuzima. Abajyanama b'ubuzima ni abantu bize ibijyanye no kuvura cyangwa mubigenza gute kugira ngo babone ubushobozi cyangwa se babashe kwita kuri icyo kibazo cya malaria mu midugudu n'ahandi batuye.
Abajyanama b'ubuzima ni abaturage basanzwe batuye mu midugudu, batorwa n'abaturage, babahitamo mu buryo bwabo, bagahitamo bane muri buri mudugudu. Aburo twageragamo babiri babasha kuvura gupima no kuvura malaria muri buri mudugudu wo mu Rwanda. Twatwe dufite hafi 30 bibasha kuvura malaria mu gihugu hose. Ubu turimo gukora impinduka zituma abo bajyanama bose babasha kuvura indwara zose muri rusange, hataje mu kuvuga ngo hari abavura malaria n'abakora izindi ngamba. Abo rero turabahugura ku ndwara dushaka ko badufasha harimo na malaria, ariko bakora n'ibindi birenze byo kuvura malaria. Bashobora gupima imikurire y'umwana bakareba niba umwana afite ibiro bikwiranye n'imyaka ye, bashobora kwijyana abadamu batwite kugira ngo amenye ko babyara mu buryo bwiza cyangwa se ugize ingorane akaba yagezwa kwa muganga hakiri kare. Bakurikirana abarwaye indwara y'igituntu, babasha no kurandura ndetse izi ndwara zitandura, ariko banakora ubukangurambaga ku bijyanye n'isuku, isukura muri rusange. Ariko ibyo byose babihererwa amahugurwa kugira ngo bafashe kwita kuri ibyo byiciro bitandukanye, ari abana munsi y'imyaka 5 bashobora kugira indwara z'ubuhumekero, impiswi. Abajyana mu buzima baba barahuguwe, umusonga baba barahuguwe ukuntu bavura. Ibyo rero bikenera amahugurwa kandi arakorwa, bakanahabwa ibikoresho bikwiriye, bikozwe na Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'abafatanyabikorwa bayo.
Ubwo ni ukuvuga ko ako kazi bagakora kakajyana n'izindi nshingano zindi baba bafite?
Nibyo rwose, bakora akazi kabo gasanzwe ariko bakagahuza no kwita ku baturage bagenzi babo. Bagena amasaha cyangwa se bakafite uburyo bitewe n'aho batuye, bagira uburyo bakira ababagana.
Ubwo ni ukuvuga ko amahugurwa ahoraho?
Yego, ahoraho. Iyo habaye impinduka mu bijyanye n'imivurire cyangwa se imiti yahindutse cyangwa se hari gahunda nshya yongewemo, ibyo bisaba ko twongera tukabahugura. Hari n'igihe hazamo bashyashya basimbura abashaje cyangwa se abavuyemo bimukiye ahandi, ibyo birakorwa mu buryo buhoraho.
Ku murongo wa telefone bambwiye ko hari na Nkezabahizi. Turi kumwe?
Turi kumwe mugabo, hari ibintu nari mwe mumbabarire gatonyi.
None ntabwo ushobora guhita uvuga ikibazo cyawe?
Ikibazo ni kenyo nyine barimo avutse bijyana mbawe.
Reka ntacyo. Kubera ko turi live ntabwo twahagarika. Alo? Telefone zo mu Burundi ndabona ari Ngorabahizi. Turongera tumuhamagare nawe. Ndibaza ko mu kanya yenda ashobora kuza kuboneka, n'abandi namwe mube hafi mutange ibibazo byanyu n'ibitekerezo. Reka noneho nongere mu mwanya muganga Aimable Mbituyumuremyi, yari yatangiye kutubwira ibijyanye na malaria, uko ihagaze, uko imibare yagiye igabanuka. Ndibaza ko mushobora kuba mwakomereza aho mwari mugeze mu gihe tugitegereza abandi.
Ego, murakoze. Njyane nahereye kwerekana igabanuka ryabayeho muri iyi myaka 6 ishize. Aho abarwara malaria bavuye kuri 5,000,000 bakagera ku 600,000 mu myaka 6 ishize. Twe tubonye ko n'ubundi abarwaye malaria gikatu bavuye ku 18,000 muri 2016 bakagera ku 2000 umwaka ushize, hanyuma abahitanwe na malaria tubona ko bavuye kuri 650 2016 bagera ku barwayi 67 umwaka ushize bahitanwe na malaria mu gihugu hose. Ibyo twanaga ko ari gabanuka bishimishije, ariko muri uyu mwaka dutangiye tubona ko hari impinduka, aho hari uturere tumwe na tumwe malaria itangiye kugenda izamuka, cyane cyane mu turere twa Gisagara, Bugesera, Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge, Nyamagabe, ndetse na Nyaruguru na Nyamasheke, kugira ngo turere tubona ko turimo malaria ku buryo igenda yongera ugereranyije n'imyaka yashize. Ariko ugasanga kenshi na kenshi ni imirenge imwe n'imwe, ntabwo ari akarere kose kaba gafite ibibazo by'ubwiyongere bwa malaria.
Reka tumenye tunyarukiye ku murongo wa telefone nanone itari yacika, witwa Erickson Duhayimana, uranyumva? Erickson, nawe uri mu Burundi, uranyumva? Sinzi ikibazo kiri muri aya matelefone. Erickson Duhayimana arahari ku murongo, ariko sinzi niba twumva. Erickson, reka twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro muri Isanga cyo kuwa gatatu, buri wa gatatu tubagezaho kiba kijyanye n'amagara y'abantu, tureba ibijyanye n'ubuzima. Uyu munsi turimo kuvuga ku ndwara ya malaria. Umutumirwa wacu ni Dr. Aimable Mbituyu Muremyi, akaba ashinzwe akuriye ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Mu kanya turakomeza.
Igira hirya ariko mada mwinyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera, muri abanyamitwe
ngo jewe duhuri bugo.
Yego rata, uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko abirasi muhumurwa mana
shofe, wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Mye kwetu ni bugo.
Rekada
ndiye bugo
wiki. Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Shofe twigende kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio rero yanyu yabateguriye ikiganiro kuri malaria, indwara igabanuka ikongera ikiyongera buhoro buhoro. Umuganga yaratubwiye ko hari nk'uduce tumwe aho malaria yazamutse mu Rwanda. Nagira ngo mutubwire muri make ya nk'icyaba cyarabiteye ko haraho mwatubwiye ko hari kudohoka kw'abantu, ntibakore ntibubahirize ingamba. None muri makeya utwo duce twaba twaratewe n'iki kugira malaria izamuka?
Ya murakoze cyane Jenny. Hari impamvu zitandukanye tubona aho twagiye dukora ubugenzuzi. Hari aho dusanga ari ibishanga bihingwamo imiceri, hari aho dusanga ibikorwa bimwe na bimwe bishobora gutuma ubwororokero bw'imibu buba bwinshi cyane kurusha mbere, cyane cyane ibikorwa by'ubuhinzi, ubucukuzi, ububumbyi. Ibyo tubona ko iyo mirenge izahaye cyane ibikorwa kenshi dusanga bihakorerwa. Ariko ikindi tubona nanone cyabayeho ngira ngo cyatewe n'imyaka myinshi yarishize abantu batarwara malaria. Iyo bamaze igihe batarwara malaria batakaza ubudahangarwa bwabo ku buryo kwandura malaria byoroha, ndetse no kuba bazahazwa nayo bikora cyane kurusha igihe malaria ibisanzwe ari nyinshi mu gihugu. Ikindi twabonye kidasanzwe nk'impinduka, tubona ko hari ibyiciro by'abaturage bimwe na bimwe usanga bitinda hanze nijoro bitewe n'imiterere y'akazi kabo bikoro byatuma bagira ibyago byinshi byo kurumwa n'imibu hanze bataragira ahantu hari ingamba kuko ingamba nyinshi dukoresha nkuko nabivuze ni ingamba z'ukoresha inzitiramibu ndetse no gutera imiti imbere mu mazu byumvikane ko bihashya imibu imbere mu nzu ariko hanze ntabwo izo ngamba zihagera uko bikwiriye ibyo rero bikanatuma nanone aho bantu bagira ibyago byinshi kuko bari hanze nyine amasaha nijoro muri iyo mirenge twavuze twasanze malaria ari nyinshi cyane abenshi bari muri iyo mirimo nyine y'ubuhinzi ubucukuzi cyangwa se mu nzego z'umutekano ibyo rero bituma hari imirenge imwe n'imwe tubona ko izahaye ikiri twabonye kidasanzwe ariko gisanzwe kizwi mu buryo bwa gihanga nuko uko ingamba zo kurwanya malaria zikorwa imbere mu nzu igihe kirekire zikora neza niko imibu igenda imenyera ikamenya ko mu nzu harimo imiti ibasha kuyica hanyuma ntiyongere kurumanira mu nzu ahubwo ikaba yarumanira hanze ibyo none byongera ibyago by'uko ba bantu batinda hanze amasaha nijoro bafite ibyago byo guhura na ya mibu itakirumanira mu nzu ahubwo irumanira hanze ugasanga rero bafite ubwo bwandu bwa malaria muri iyo mirenge ibamo ibyo bikorwa byinshi njyana turi kumva harimo n'umujyi wa Kigali ubona nyine ko harimo kwinjira kwa malaria ariko n'iyo mirenge twagiye tubona iba mu turere twa Gisagara twa Bugesera usanga kenshi hari ubwororokero bw'imibu mu mirima y'imiceri ubucukuzi bw'amabuye cyangwa se ibindi bikorwa by'ubuhinzi bishobora kuba byatuma malaria izamuka hamwe na hamwe cyane cyane ko nyine iyo mibu ibirumanira hanze nubwo ingamba zazi ari zikora neza ariko iyi mibu nayo igenda ihindura imiterere yayo bikaba byatuma ingamba nubwo zihari ariko malaria itangira kongera kwiyongera impamvu yindi twabonye ari imiti dukoresha mu buvuzi bwa malaria imaze imyaka myinshi irenga 10 ikoreshwa mu gihugu cyacu ndetse n'ibindi imenyereye ku izina rya Coartem hagaragaye ko ibihugu bimwe na bimwe n'u Rwanda rurimo hatangiye kubaho gucika intege kw'iyo miti icyo twita ko ari resistance kwa dukoko dutera malaria plasmodium twatangiye kugira imbaraga kurusha iyo miti mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe byo muri aka karere kacu no muri Aziya byagaragayemo icyo kibazo cy'uko imiti yatangiye gucika intege hakaba hari ingamba nyine ziyare ziri gushyirwaho ku rwego rw'isi kugira ngo nabwo duhangane n'icyo kibazo aho kiri iyo miti ahenshi iracyakora neza ariko nk'umurwayi ifashe ntakire tugateganya uburyo nyine ahabwa undi muti ufite imbaraga kurusha uwa mbere
reka tuze kugaruka kuri icyo kibazo cy'ubudahangarwa bw'imiti ari tumaze kwakira Siriro Muvunyi amaze kandi ategereje Siriro wakoze cyane gutegereza
yego namwe mwakoze
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
mbanje kubasuhuza ndetse nsuhuza n'umutumirwa mwatuzaniye
yego yego komera
ndi mu Rwanda ndi hari Anne Kayonza icyo nagira ngo mbaze umutumirwa ni kuri ino miti irwanya ma ino miti batera mu nzu yica imibu ese kuki ba kuki atari mu gihugu hose iyo miti ishobora kuba idaterwa mu turere twose uko ari 30 tugize igihugu cy'u Rwanda ikindi ko hari igihe aho ba muri Kayonza naho ni kamwe mu turere duterwamo iyo miti ko baduterera imiti nyamara tukarenga tukarwara malaria barayiduterera tukarara mu nzitiramubu ariko tukanga tukarwara malaria kuko n'umubu ntabwo ubura kuduhira mu nzu ubuduhiramo rwose ubona ko umubu ugeramo kandi tubwirizwa gukinga amadirishya saa 12 z'umugoroba butangiye kugoroba ese ko uko niba iyo miti koko ishobora kuba yarwanya imibu kuko iyo mibu yinjira ikindi ko nk'abantu ko hari gihe abantu bashobora kuba mu bushobora kuba arya bagiye hanze nta buryo leta ishobora kuba yabikora ko numvise ngo hari imiti ngo abantu bisiga ituma nibi bifite impumuro ntabwo nzi ko nibimeze ituma imibu itaruma umuntu iyo miti nta kuntu bashobora kuba nayo bayitanga bakayitanga nkuko wenda batanga izo nzitiramubu nkuko batera iyo miti ikindi kibazo hari igihe nk'umuntu arwara arwara afite nk'ibimenyetso bya malaria yajya nko kubajyanama w'ubuzima bakamubwira yuko ngo wenda ngo nta tederi cyangwa se tederi zaba zihari bakavuga ko nta miti ihari rero ugasanga n'icyo ngicyo ni ikintu gisa nkaho kiba ari imbogamizi mbere nibwo babonaga ko byaga bifite ingufu kubajyanama w'ubuzima keretse wenda niba ari wenda ahamwe wenda muho mba mperereye atari wenda mu karere kose cyangwa mu gihugu cyose ariko ubona yuko hari igihe bijya bibaho nyine icyo kibazo kikabaho bikaba ngombwa yuko umuntu ashobora kuba yajya nko ku kigo nderabuzima kugira ngo yabasha kuba yakurikiranwa ariko kandi nanone hari igihe ushobora kujya ku kigo nderabuzima bagapima bakayibura wajya muri prive bapima malaria bakayibona sinzi rero ikintu kiba cyabayeho kugira ngo malaria ibe itagaragara wenda nko ku kigo nderabuzima hanyuma muri prive ahandi hantu nyine babe bayibona byari ibyo bibazo nibazaga murakoze cyane
urakoze Siriro umwanya rero ni uwanyu muganga Aimable Mbituyumuremyi
ya harakoze Siriro ku bibazo byiza bajije wenda nahera kuri cyo cya nyuma kijyanye no kuba malaria bayibona muri prive mu kwa muganga ku kigo nderabuzima ntiboneke wenda icyo nakwibutsa ni uko uburyo bwo gupima malaria ni uburyo bubiri hari ukuba twapima dukoresheje ibipimo gisa ko ari TDR ni uburyo bwihuse bushobora gukoreshwa n'inzego zitandukanye harimo n'abajyanama b'ubuzima ndetse n'amavuriro prive ubwo rubasha kuba bwabona malaria ku buryo bwihuse niyo mpamvu akenshi bunakoreshwa n'abajyanama b'ubuzima kugira ngo batibeshya cyane hari uburyo ariko nabona bukoresha microscope ni igikoresho kiba kwa muganga bashobora gushyiramo amaraso bagapimisha amaso barako twa dukoko turimo ubwo rero burakoreshwa ariko ntabwo uboneka ku bajyanama b'ubuzima ubwo rero ushobora kuba wajya hamwe ntibabone uburwayi bitewe n'uburyo wakoresheje kuko ijisho ry'umuntu rishobora kuba ryakwibeshya wenda rikayiburamo kandi irimo cyane cyane iyo ufite udukoko dukeya mu maraso mu gihe ndiyo ari twinshi hari igihe bishobora kuboneka byihuse ibyo dukunze kubona aho wenda ko rimwe na rimwe hashobora kuba habaho kubura indwara kandi wenda irimo ariyo mpamvu akenshi binasaba ko iyo uhawe imiti y'uburwayi iyo ubonye idakize n'ubundi uhabwa inama yo kongera gusubira kwa muganga kugira ngo barebe ko indwara yenda itabonetse ubwa mbere yaba ibasha kuboneka nyuma ku bijyanye n'ibikoresho byo gupima n'imiti yo kuvura malaria nibyo koko birashoboka ko hari abashobora gusanga abajyanama b'ubuzima babuze ibikoresho ubusanzwe n'imiti bahabwa rimwe mu kwezi bakaba bayikoresha ariko niba habaye wenda kwiyongera kudasanzwe rimwe na rimwe ushobora gusanga ari ubwo imiti wenda yahawe imushirana ariko hari uburyo bushyirwaho butuma nibura amenyesheje ikigo nderabuzima kimushinzwe abasha kubona imiti mu buryo bwihuse ariko hagati aho ngaho akaba yakohereza umurwayi kuri mugenzi we mu mudugudu ushobora kuba gifite imiti ibyo bishobora kuba byaba ariko ntabwo mpamya ko byabaho igihe kirekire cyangwa ahantu henshi kuba abajyanama babura imiti bishobora kuba byabaho hamwe na hamwe ariko ntabwo ari ikibazo twavuga ko gikomeye kiba kenshi ahantu henshi ariko turi no gushaka uburyo bwihariye aho umujyanama yajya amenyesha akoresheje ubutumwa bugufi akamenyesha abamukuriye ko imiti igiye kumushirana kugira ngo ayihabwe mbere y'uko ishira yabajije ikiri kijyanye n'imiti yo kwisiga nari nayikomojeho dutangira ikiganiro mu buryo bwo kwirinda malaria hari imiti ubasha kwisiga ikirukana imibu bitewe n'impumuro yayo hari iyo ushobora gutera mu cyumba cyangwa se ukayitwika umwotsi wayo ukaba wakwirukana imibu ariko iyo miti ntabwo yica imibu ahubwo irayirukana ubwo ntabwo byatangaza kuba wacomeka kari agakoresho kirukana imibu ejo kongera ukayibona kuko ntabwo kaba kayishe ahubwo kaba kayirukanye. Kimwe n'inzitiramibu urumva inzitiramibu nyine koko izitira imibu kugira ngo itakugeraho, ariko hari ishobora gupfa indi ntipfe, kandi nipfa niba yaje mu nzu ntabwo inzitiramibu igera hanze ngo yice n'imibu iri hanze. Ntabwo rero byavana uko wakomeza kubona imibu iza mu nzu ifite inzitiramibu, kuko indiri yayo ibiri hanze akenshi na kenshi mu bidendezi by'amazi, ibindi tubikamo amazi, ibikoresho bika amazi mu gihe kirekire niyo yamibu ituruka. Ubwo ushobora kuba wabigira inzitiramibu ariko ugakomeza kubona imibu iza mu nzu yawe. Niyo mpamvu inzitiramibu nyine koko izitira yamibu kugira ngo itakugeraho, ariko imibu ishobora kuba yaje mu nzu. Ubwo ni ku bijyanye n'inzitiramibu. Ntabwo ivanaho imibu burundu, ishobora kwica imibu yayikozeho, ariko imibu iri hanze ishobora gukomeza ikaza, kuko indiri yawe itayivanyeho uzakomeza kubona imibu mu nzu yawe. Ariko niba yanze inzitiramibu iryanyemo neza, izatuma imibu itakuruma. Umuti nawe rero uterwa mu nzu nawo ukora muri ubwo buryo bw'inzitiramibu. Itandukanira gusa n'uko uba watewe ku nkuta ahantu hanini, ku buryo imibu ibura ahantu yikinga mu nzu, yakora ku rukuta ikaba yapfa, cyangwa se yakumva impumuro yayo igahita ihunga itayikozeho. Urumva n'ibihunze idakoze ku rukuta ntabwo ipfa, ntabwo bizabuza ko ejo yagaruka. Ariko icyo tubona ni uko umubare w'imibu ugenda ugabanuka, iyo bateye umuti ubwinshi bwayo ugenda bugabanuka. Iyi ushobora kubona iza niba nyine iturutse hanze, ariko uko igenda ihura na rwa rukuta ruteye umuti igenda ipfa, yajemo igapfa, ubwinshi bugenda bugabanuka. Rero igihe kikagera imibu yanduye ikagabanuka, kuko iba itakibasha nyine kubona ahantu ihagarara mu nzu, n'imibu mikuru itabasha kongera ngo isohoke ijye gutera amagi muri bya bishanga. Ntabwo rero gutera umuti bivanaho imibu, ahubwo bigabanya imibu yagombaga kuruma abantu, kuko izikabwa kuri wa muti wo ku rukuta igapfa. Ntabwo rero umunsi wa mbere wateye umuti uhita ubona imibu ishize mu gihugu, ahubwo igenda igabanuka uko iminsi igenda, cyane cyane nyine ku bwabo bwororokero bw'imibu ntabwo wabwakuweho. Ariyo mpamvu dusaba ngo niba watereye umuti ariko nareye ko nta bwororokero bw'imibu ufite hafi yawe, kugira ngo nabwo bukurweho, bitume ingamba zikomatanije zitanga umusaruro. Iyo miti yo kwisiga yakomojeho, hariho uburyo bwo gushyirwaho kugira ngo ture ko yaboneka igiyunganira izo ngamba zisanzwe ziriho, ariko ntabwo ari ingamba twavuga ko yasimbura inzitiramibu cyangwa se ngo isimbure gutererwa umuti. Umuti zitera mu ture 12 kubera impamvu cyane cyane z'igiciro, amikoro, kuko tutabasha kubona uburyo bwo gutera imiti mu ture twose, ahubwo tuyitera mu turere cyane cyane tuzahaye, ariyo mpamvu dutera mu burasirazuba hose ndetse n'uturere dutanu two mu majyepfo. Tubona ko dufite malaria nyinshi cyane, hafi 80% ya malaria mu gihugu. Hanyuma hasigaye tugatangamo inzitiramibu zikoranye umuti. Ngira ngo nibyo by'ingenzi cyane. Wenda yatubwira ko nawe wenda abona imibu, ariko no kubona abantu barwara, ngira ngo Kayonza ni urugero rwiza rwa malaria yagabanutse. Ni wenda yaratuye muri za 2016-2017, wenda yatubwira nawe ukabona imibare yagiye igabanuka, kuko duhamya ko muri Kayonza naho Ngoma n'ahandi malaria yagabanutse cyane ku rugero rumwe ugiranije n'iyo myaka 5-6 ishize.
Serino uracyahari? Wumvise impamvu badatera hose? Serino ngo ntawe ukiri ku murongo, ariko ndibaza ko yasobanukiwe, muramusobanuriye mu buryo burambuye. Ahangaha harako nibaza, nashaka kubabaza, muvuze imiti iterwa mu nzu, iyo miti iterwa ku buntu, niyo ngiyo yo kwisiga iramutse ibonetse nayo yatangwa ku buntu?
Murakoze cyane. Iyo miti umuturage we ayitererwa ku buntu, ariko yo igurwa nyine amafaranga ashobora kuba haraturuka muri guverinoma. Hari uturere duterwa umuti ku ngengo y'imari ya leta, hari n'uduterwa umuti ku ngengo y'imari y'abafatanyabikorwa, harimo ikigega mpuzamahanga cyitwa Global Fund, harimo ndetse no ku bufatanye bwa USAID. Ubwo rero utwo turere 12 dutera mu gihugu, umuturage nta kiguzi asabwa, awe aterwa kuntu ariko umuti uragurwa. Iyo rero kwisiga ntabwo uri mu ngamba navuga ko zihabwa inkunga cyangwa se zigenerwa ingengo y'imari n'ibyo byiciro bitatu maze kuvuga. Bituma rero kenshi na kenshi izo ngamba navuga zunganira izo nini ingamba twita ko ari zunganira dusaba kenshi ku muturage agira uruhare mu kuba yabona iyo miti yo kwisiga ariko ntabwo biza muri gahunda y'ingengo y'imari yo kuvuga ngo hagurwa imiti ihabwa abantu bisiga bari hanze ku buntu ahubwo tureba ibyo byiciro byihariye tugakora ubukangurambaga kugira ngo nabo bagire uruhare rwabo ahubwo twafasha kuyibona ku giciro kidahenze nk'urugero umuco wo kwisiga ushobora gusanga agacupa kamwe kamara nk'ukwezi kagura amafaranga 350 aho rero akenshi bya byiciro twavuze bitinda hanze akenshi batinda hanze bari mu kazi kinjiza dufashe wenda nk'abamotari dufashe wenda abacukura amabuye y'agaciro dufashe wenda abakora muri hoteli inzego z'umutekano ntabwo twavuga ko cyaba ari igiciro kihenze cyane agacupa kamwe ku kwezi gashobora kuba kagura amafaranga 350 mu ruhare rw'umuturage nawe kugira ngo yunganire ingengo y'imari ya leta dusaba ko ibyo byiciro nabyo mu bukangurambaga abagira icyo batanga nk'umusanzu wabo.
Twabonye ko imibu iba iri hanze irekereje kandi hari n'indiri yayo ni ukuvuga ko imibu ishobora kwinjira igihe icyo ari cyo cyose umugoroba uwo ari wo wose ishobora kwinjira aha najya ngo mutubwire imiti iterwa mu mazu iterwa kangahe umuti umara igihe kingana iki ku rukuta.
Murakoze cyane. Umuti iterwa mu buryo bwa program ni umuti uterwa rimwe mu mwaka ukabamara igihe cy'amezi hagati y'9 n'amezi 12 ugikora inshingano zawo ku rukuta bivuga ko buri mwaka twatera umuti rimwe mu gihe inzitiramo yo itangwa rimwe mu myaka 3 yo ikaba igikora akazi kayo.
Bivuze ko umuntu aterewe umuti yagomba ko gukomatanya izo ngamba agakoresha iyo nzitiramubu ariko kandi akaba yizeye ko n'imibu itaribu mugereho kubera ko yaterewe umuti.
Nibyo byiza cyane ingamba zikomatanije haramikora hagije ingamba zikwiye gukomatanywa ukagira umuti utera ku rukuta no kuri plafond ukagira inzitiramubu uraramo ariko ukagira n'umuti wisiga mu gihe ugiye hanze bitavanya no gufunga amadirishya ku mugoroba ndetse no kuvanaho bwa bwihisho bw'imibu na zanderi z'imibu yororokeramo kugira ngo ukomatanye bwa buryo bwose nibwo ubasha kurandura malaria ku buryo bwizewe.
Dr. Mabure Mbituye Muremyi ibisobanuro mwaduhaye rwose ni ingirakamaro ariko nagira ngo mutupfunyikire n'inama muri makeya cyane turimo gusoza ikiganiro mutubwire icyo umuntu yakora inama mwaduha nk'umwanzuro twatahana muri kiganiro.
Murakoze cyane. Ubutumwa bwa mbere bw'ingenzi ni uko malaria mu gihugu cyacu iracyahari kandi ari ibimenyetso bigaragara ko hari itangiye kugenda yiyongera. Ingamba rero zihari twifuza ko buri wese yazikoresha akabigira nk'umuco kuko kurandura malaria bigera kuri buri umwe wese. Hari kuryama mu nzitiramibu ikoranye umuti buri joro, hari kuvanaho ubworokero bw'imibu, hanyuma mu turere dutererwa imiti tukaba dusaba ko abaturage bashishikarira kwemera abajyana mu buzima kugira ngo babaterere umuti mu gihe cyo gutera umuti kigeze. Ariko ikindi gikomeye cyane ni uko nta muntu wakabaye ahitanwa na malaria mu gihugu cyacu kandi kuvura malaria ari ubuntu ku mujyana mu buzima. Ubwo rero ufite ibimenyetso bya malaria tumukangurira kwisuzumisha hakiri kare ku mujyanama w'ubuzima hanyuma yasanga afite imiti afite malaria akavurwa ndetse akamenyesha nawo umuryango we kugira ngo nabo bipimishe bavurwa hakiri kare.
Reka rero ngushimire cyane Dr. Aimable Mbituye Muremyi ukuriye ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Nshimiye kandi n'abaduhamagaye hirya no hino hamwe n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Ari Santos na Nadia Taha. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.